Oh, na, na. Ah. Ajiri na nasifiwa utendaji wangu wa kazi ni mzuri, navumilia wena, nitapata kivuli, mesha kata miaka miwili, ndimu na ugali, maisha makali, elimu iko mbali, lile jasho la halali mpaka kabali, bosi katili na gairi meza mate akili, mbona sina kiburi, mina rumba na jua kali, alfajiri, alasiri na adhuhuri, mwendo wa kunga kanda mbili ndio yangu staili, jelo na uli baki 200, kazi na ugali, si ubahili mama, sina pesa kweli, mara dalali mara taferi, sina habari, misi nazari, sisa kimali, nazaka ugali, ukiangalia nauma, ukifikilia nachoma, ukiangalia kuwepo mwalimu nani angeiva era, mara Richmondi, mara Epa, wanaiba wanatoka vitambi kulipa wanakwepa, nchi na sifa ila mwananchi maafa, aridhini kuna mafuta mengi wanachonga mapipa, ukiangalia nauma, ukifikilia nachoma, ukiangalia nauma, ukifikilia nachoma, utengano dhaifu, jema alifu na Yusufu, mbona kazini mabifu, uchafu, ubunifu hafifu, wa majinga na hofu wanakimbia siafu, wale na misahafu hawa wanavunja madafu, bora kujizogeza sababu naweza, shida zinafunza, sitaki kujiregeza, we utanikonyeza, misijapendeza, wanabadili madini, wanavaa shingoni, ninayatamani, wananipita njiani, wanawahi kazini, nasubiri nini, ukiangalia nauma, ukifikilia nachoma, ukiangalia nauma, ukifikilia nachoma,
valia
magwanda kuongoza taifa, natabilia utakuja kuziba nyufa, naguzia teka sifa, tunachekishia raia, tunavyoteseka, ukiangalia nauma, ukifikilia nachoma, nauma,
inachoma. Chate sana 20 pa